dị radị, uwe m na-eyi dị oke ọnụ, uwe m na-eyi pụrụ iche. Ndị isi ọha nwe obodo egofu ya, ma ndị ọmụrụ ọzọ na-eyi ya. Aka Jehova mere ya. Jehova onye ọma,
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 ike nke mmanụ bụ onye ọma,
Jehova onye ọma, Jehova onye ọma.
Otu nkwe nwere ya, ike ọha enweghị, ewu arịarịa nwere. Ọ bụ ọbara gotere ndị mozi na-adụ ya. Aka Jehova mere ya. Jehova onye ọma,
Jehova onye ọma,
Jehova onye ọma,
Jehova onye ọma,
aka na-eme mmemme ya.
Jehova onye ọma.
Jehova, Jehova, ewu gị bụ ịma mma bụ, ewu gị bụ ịma mma okoro, ịtụ ewu gị bụ ịma mma bụ ọbịa n'elu ụwa. Iyi bụ uwe m, uwe nchekasị, eyikwasị m udo. Iyi bụ uwe m, mmụọ mgbawara, eyikwasị m udo. Iyi bụ uwe m, uwe jọrọ njọ, eyikwasị m udo. Ezi omume Kraịst, lee na ọ ghọworo anyị ihe mkpuchi ọtọ. Ezi omume Kraịst, ọ ghọworo anyị uwe. Jehova onye ọma,
Jehova onye ọma,
Jehova onye ọma,
Jehova onye ọma,
aka na-eme m ịbụ onye ọma,
Jehova onye ọma.
Otu nkwe nwere, arịarịa nwere ya, ịka ọha nwere. Uwe m na-eyi dị oke ọnụ, agada m na-eyi pụrụ iche. Aka Jehova mere ya. Aka na-eme mma mere ya. Aka Jehova mere ya. Jehova onye ọma,
Jehova onye ọma,
Jehova onye ọma,
Jehova onye ọma,
aka na-eme m ịbụ onye ọma,
Jehova onye ọma,
Jehova onye ọma,
Jehova onye ọma,
ike m dị n'ọnụ bụ onye ọma,
Jehova onye ọma,
Jehova onye ọma,
Jehova onye ọma. Thank you.
mokoro. Itwe wogebe mama bo. Itwe wogebe mama koro. Itwe wogebe mama bo lobya nenu.
Anapuwa mu wenche kasi we yikwashi mudo. Oye pose mu we marama. Oye kwashi mudo. Oye nyewa mu we marama. Ma yikwashi mudo. As your mommy cries, let no war and you put your toe. As your mommy cries, let no war and you wear. As your mommy cries, how old are you wear? Jehovah Oyama.
Jehovah Oyama.
Jehovah Oyama.
Jehovah Oyama.
He came to man of Oyama.
Jehovah Oyama.
He came with man of Oyama.